Kama mtoto nipe Mbona nisi sample Leo ni lazima nikabe Kwangu sio hasa
Baby girl tease me kwenye longi Fanyi adhara ni utanieka kwenye ngori Kicheza na wewe nitawapiga ndoni So unani mada na yako hodi
Pose
Katika hit design 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 Katika hit design
Kona lover sema kwa lucid deny
Na kama hauna I really wanna make you mine Rada for you I will die Nimekusoma kama mbuku, buku Barazi nyanye bubu, bubu
Hakoka waste, mwaki unavo wine Usiku nikudigidigi kama mine
Setu zime nice
Alavu vile umeva, very nice
Baby, setu zime nice
Alavu vile umeva, very nice
Katika, hit design Katika, hit design Katika, hit design Katika hit design Katika hit design Katika hit design
Baby we ni gwiji wa mapenzi Gwiji wa mapenzi Baby we ni mchawi wa mapenzi Mchawi wa mapenzi Wazi wanauliza mbona kwako misi yami Kwako misi yami Napenda vilo meji beba vilo meji ami Vilo meji ami
Nyumo kitambia kuna tingika diaba Madiaba umekari
Siwezi yoda shash Cause we ndo mali Siwezi kunyobia kwa konisha lewa Setu zime nai
Alavu vile umeva very nice Baby
Setu zime nai
Alavu vile umeva very nice
Katika hit design 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 Katika hit design
Setu zime nai
Alavu vile umeva very nice
Baby
Setu zime nai
Alavu vile umeva very nice